Blog Talk Radio.
Baramukije inshuti muteza amatwi raditahuka ivugira Washington DC turi kuwa kane ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2022 muri kubona isaje ndayizeye nkabanzanye na Professor Richard Kambanda aho tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngira ngo mushimire kuba bashe kuboneka ngo atuganirize abenshi muri mwe mwana mubaririzaga muti yaba ari amahoro Dr. Kambanda rero n'amahoro Professor Kambanda mbere yuko twinjira ku nsanganyamatsiko tugiye kuganira nkaba naguha umwanya ukabanza gusuhuza abateze amatwi ikiganiro cyacu nk'uko bimenyerewe ikaze mu kiganiro
murakoze kuba mwantumiye ngo tuganire ndabasuhuje kandi ndabashimiye ubutumire ndasuhuza abatumva abari butange ibitekerezo n'abazumva iyo presentation nyuma y'igihe murakoze
Urakoze cyane Professor Kambanda, hari byinshi twaganira ariko turaza kureba iby'ingenzi muri kerejyo gito wenda tuza kubana kuri uyu mugoroba. Ingingo ya mbere abantu bifuza kumva icyo tuyiganiraho ni ababarimu bavanwe muri Zimbabwe bagera ku 54 ngo bakaba bari mu cyiciro cya mbere bakaba bazanywe mu Rwanda. Ingingo y'ireme ry'uburezi mu Rwanda twarabiganire birambuye, si ubwa mbere tuganira ko muri gahunda ya FPR hari gahunda yo kwica ireme ry'uburezi mu Rwanda, kandi koko baranaryishe muri imyaka 28. Imyaka 28 ishize u Rwanda rudashobora kwibonera abarimu basohoka mu mashuri yo mu Rwanda bashobora gutanga ubumenyi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ikaba ari gahunda rero ngo ya Kagame yagiranye n'igihugu cya Zimbabwe cyo kuvana abarimu muri kino gihugu. Abarimu rero bahageze ku ikubitiro, bahageze ejo, ubu bakaba ari mu ngando navuga ngo yo kubigisha nyine uko igihugu cy'u Rwanda giteye, amateka y'u Rwanda, gusura urwibutso rwa Jenoside n'ibindi n'ibindi barimo kubashishamo nyine kugira ngo babanze babatoze ibintu byo kwishakamo ngo ibisubizo. Ni inkuru iri interesa cyane kandi turayivuga ibintu bihambaye, kuko kuba tujya gushaka abarimu muri Zimbabwe yerekana feriya y'ubutegetsi buvuga yuko inkuru nziza ku mateka yo mu Rwanda. Ariko kuba u Rwanda ruvugwa mu bihugu, u Rwanda ruvugwa nk'igihugu cyahinduye ubuzima bw'abenegihugu, rukaba rudashaka kubona abarimu bigisha mu Rwanda nk'abanyarwanda cyangwa basohoka amashuri yo mu Rwanda. Iyo nkuru y'u Rwanda bavuga nyine rwiyubatse nyuma ya Jenoside iteye impungenge. Reka twifashishe wenda aya majwi hano mbere y'uko dukomeza tuganira, tubanze twumve icyo bavuga nyine kuri abarimu bageze mu Rwanda.
Aho u Rwanda rwakiriye abarimu bagera ku 154 baturutse mu gihugu cya Zimbabwe baje kwigisha mu masomo atandukanye. Abarimu bakaba bavuze ko biteguye gukora akazi kabo neza. Abarimu 154 baturutse mu gihugu cya Zimbabwe barimo abagabo 96 n'abagore 58 bageze mu Rwanda ku munsi w'ejo mbere yo gutangira akazi. Babanza guhabwa amahugurwa y'iminsi ibiri abafasha kumenya u Rwanda nk'igihugu bagiye gukoreramo no kumenya icyerekezo cy'akazi bagiye gukora. Abasaga 130 bazigisha mu mashuri y'inderabarezi 16 ari mu Rwanda. Biteganijwe ko nibura buri shuri rizakira abarimu 7.
And I'm just too happy the way we were being received.
Nishimiye cyane uburyo twakiriwe hano. Kuva ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Harare tuzanye na Rwandeya kugera hano mu Rwanda byari ibihe byiza cyane bitangaje. Bimwe mu bintu byantangaje nkigera mu Rwanda ni uko u Rwanda ari igihugu cyakira abantu neza. Abatwakira baba bafite akanyamuneza ku maso yabo, ni abantu bafasha abandi bakaba abantu bakira neza abanyamahanga. Ubu rwose ndumva ndi mu rugo, nkishimira ko imyaka 2 ngiye kumara mu Rwanda nzagera ku nshingano zanjye, kandi tuzatanga umusanzu wacu ushoboka nk'abarimu baturutse Zimbabwe.
2 years is going to be a very successful one and we are going to deliver the best that we have as teachers from Zimbabwe.
I'm excited about this MOU.
Dushimishijwe cyane nuko aya masezerano ashyizwe mu bikorwa mu gihe kitageze ku mwaka. Ni agahigo gaciwe kandi ni ibintu twishimiye cyane. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro Irere Claudette avuga ko aba barimu bitezweho guteza imbere uburezi mu Rwanda, kuko abenshi ari abarimu bagiye kwigisha mu mashuri y'inderabarezi.
Bagiye kwigisha mu mashuri yo mu Rwanda bagiye gufasha cyane cyane abarimu bacu. Niyo mpamvu igice kinini abagera ku 135 bari mu mashuri y'inderabarezi, kuko bagomba kwigisha abarimu bacu kwigisha. Hanyuma abandi baje kudufasha mu bigo byacu bya technique, mu mashuri ya technique ndetse na polytechnique, kuvuga abenshi bazi nka IPRC. Hanyuma hari n'abagomba kujya muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi.
Minisitiri wungirije w'abakozi ba Leta n'imibereho myiza muri Zimbabwe Ravu Mowa Matuke avuga ko iki gikorwa nk'iki cyo kohereza abarimu ba Zimbabwe mu Rwanda gituruka ku mubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Aya masezerano kandi y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi anashimangira icyerekezo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
We also have a number of technical people from Rwanda who are also in Zimbabwe. So that marriage.
Dufite nanone abatekinisiye baturuka mu Rwanda bari muri Zimbabwe. Uko kwihuza kuzafasha ibihugu byacu mu iterambere. Kuko mubizi haba umuryango wa SADC n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bashishikariza abanyafrika kugira ibyo bafatanyamo ubwabo. Uru ni urugero rwiza rw'imikoranire ibindi bihugu byareberaho kugira ngo ibihugu bya Afrika bishobore kwihaza ubwabyo no guhana agaciro mu nzego zitandukanye. Aba barimu bafite amasezerano yo kuzamara imyaka ibiri mu Rwanda kandi bahembwa n'u Rwanda. Nyuma y'iyo myaka ibiri amasezerano akaba azavugururwa yongererwa igihe cyangwa ahagarikwe.
Dr. Kambanda, urabyumvise reportage ya RBA Radio Rwanda. Tunagarutse inyuma gato nyine uzasanga inkuru zandikwa nyinshi. Abanyamakuru bakundagura ku Rwanda bavuga bati amateka y'u Rwanda rwa nyuma genocide ni success story. Wakwibaza uti rero success story y'u Rwanda yashoboka ite, yaba ari iyihe? Udashobora kuvana abantu bize uburezi mu Rwanda cyangwa udashobora kwisohorera abanyeshuri bahinduka abarimu kugira ngo bigishe mu Rwanda. Success story yaboneka ite udafite ireme ry'uburezi? Professor Kambanda, ndagira ngo nguhe ijambo rwose, uri mwarimu, umbwire nawe niba bavuga ko tunenga cyane ariko tugaragaze hano ikibazo gihari mu Rwanda gituruka ku ireme ry'uburezi. Professor Kambanda,
ibi bintu bifite kumvindya cyane kubera uruhare rukomeye nagize mu gutangiza kaminuza mu Rwanda nyuma y'amarorerwa ya 1994. Birambabaza cyane. Nabo bagenzi bacu twatangiranye iyo kaminuza abenshi bamaze gupfa, ariko hari abakiri bamwe baracyaye no mu Rwanda. Ariko ibi bintu birababaje cyane. Muri make imbaraga twashyizemo na reason n'impamvu yatumye dufata inzira tukajya mu gihome kitwaga icyo gihe Butare tugatangiza kaminuza, mu by'ukuri hari ukuntu numva ndwaye numvise ibyo bintu. Bana salize ubusore bwanjye nabuhaye u Rwanda, cyane cyane mu kwigisha baba. Twaritanze impamvu twitanze ni uko twavugaga tuti igisubizo kirambye kugira ngo twiyubake nk'igihugu nyuma y'aya mahano bigombye kunyura mu burezi tukagira uburezi bukomeye. Mu by'ukuri twarabikoze, twarabigerageje. Nubwo icyo gihe hari nanone ikibazo cy'abantu binjiraga muri kaminuza. Ku ruhande rumwe twari dufite twafunguye kaminuza tukanavuga ati abazayijyamo ni bande, tugafungura kuri muntu wese washoboraga kwinjiramo. Ariko ko twagiye twavansa twagiye dufunga kugira ngo nanone tuzabone abana abahanga koko bazubake igihugu, kubera ye igihugu gifiriye mu burezi kiba kigiye nyine nuko byagiye. Ariko iyi myaka yose hafi mirongo ingahe yose kuba mumbwira ngo ntabwo turabona abantu bashobora kwigisha mu Rwanda vurema birabaza cyane, kandi bakanatubwira ngo bafite za kaminuza zingahe mu gihugu, kandi ntabariho kutubwira gusa, turanabona abantu abanyarwanda badashobora kubona akazi b'abashomeri kandi barangije kaminuza, bamwe bafite na za PhD ariko ni abashomeri. Ibi bintu biri biteye ubwoba, biteye isoni, biragaragara ariko ntawe bitangaze ku bantu tuzi neza uko Kagame akora. Ibyo ni ibihembo by'umunyagitugu Omuyagitugu icha institutions zose akicha civil society akicha komite z'abantu za bene gihugu bose akabahindura zero kugira ngo abigereho agombye kwica uburezi ariko noneho tugombye kwibuka ko iyi divya yo kuzana abarimu ngo 500 barazananga abarimu 500 niyo diri bafite 500 ijana rimwe 200 300 400 500 niyo bantu bagiye kuza kwigisha muri mu Rwanda ariko nanone tuzi neza abanyarwanda bize madomeni atandukanye yewe bamwe banize no hanze ariko badafite akazi mu Rwanda baba wiye ngo mugende mwihangira akazi ariko none uwo letera babwira ngo ya tufite n'akazi kadafite abantu bagakora turi gushaka abantu 500 kuva muri Zimbabwe twebwe kariko ko iyo siyo diri ya mbere hari diri twagize yomna Uganda na Kenya you know bagiye bazana abarimu mu fidi zitandukanye no mu kwigisha icyongereza ni nako bimeze muri iyo diri yabo hari abazigisha ibintu biri tekiniko hari n'abaje kwigisha abarimu icyongereza trainers aba trainers mu cyongereza nibo benshi abo ni nabo twa RPF yakuye muri Uganda bamwe yarabambuye ni nabamwe yakuye muri Kenya bamwe yarabambuye abenshi bahise basubirayo kubera ko kondisiyo zari zitangiye kubanza ariko nanone tugombye kumenya ko Zimbabwe ifite ikibazo cy'abashomeri nta muntu muri Zimbabwe wakumva ko igihugu cyabo kiboneye abantu 500 akazi hanze ngo bareke kwishima bagombye kuyishimira kubera ko hari ubushomeri buteye ubwoba muri Zimbabwe ni ukuvuga ngo Rwanda Kagame yakemuye ikibazo cy'ubushomeri muri Zimbabwe kugera ku rugero rw'abantu 500 kandi nta batubwira n'amafaranga bagiye kubishyura amadolari bazabishyura bien sûr bazabishyura amadolari ariko nta batubwiye n'amadolari yangahe amafaranga yo kubacumbikira amafaranga amaze kubatangaho kubera ko habaye programu ndo yo kubategura no kubakundisha igihugu yabereye muri Zimbabwe mbere yuko baza bamaze gihe bakora amahugurwa atandukanye bategura gukunda igihugu gukunda u Rwanda no kuvuga neza u Rwanda nyine bamaze gihe babikora hagati ya Zimbabwe na embassy yo mu Rwanda muri Zimbabwe ariko nanone twebuke ko ibi bintu birahuye no gufungura embassy yo muri Zimbabwe ntabwo yamaze igihe ifunguwe ngira ngo ambasada wayo wa mbere ni uriya Gafumisi
yafunguwe 2019
aha impamvu yafunguye iri embassy cyambere no guhungeta abanyarwanda bari muri Zimbabwe benshi batanazwi bashaka kwinjirana ngo babamenye kugira ngo basabotaje ubutunzi bwabo FPR FTM yashyizemo ko abantu bari za Zimbabwe Zambia na Malawi na South Africa Mozambique South Africa ngo niho bakunze gutanga amafaranga mu bikorwa ngo byo kurwanya Kagame kujya neriya embassy haria biri muri iri gahunda nanone yo guhungeta abanyarwanda uravuga ngo kuba bagishinga area embassy Kagame yakomeje gushaka cyangwa ziya embassy Kagame yakomeje gushaka ukuntu yakwinjira neza neza muri bihe bihugu ya SADC guhungeta ariko nanone guteza yakavuyo kugira ngo SADC nayo ayihindure nka East Africa ko yayitejemo akavuyo none wo abe wa wundi nyine ushinzwe SADC ariko byageza bikamunanira ngira ngo sinze neba araje afite iyo nini tugombye no kwibuka nanone ko Zimbabwe efite sanction za US bivuze ki bivuze ko Zimbabwe irashobora gupfa kubona abashoramari abashoramari umuntu wese ukorana na Zimbabwe sasa hivi uwo munyamerika cyangwa kampani zifitanye isano na Amerika abakoze icyaha kubera ni icyaha gihanwa ni icyaha gihanwa n'amategeko gukorana na government cyangwa n'igihugu gifite sanction za US no ari sanction za US tukabimwa yakose sanction za US zihita zijya no muri European Union kubera hari imishinga myinshi za European Union US itangamo amafaranga bahita batanga amabwiriza yo batanze sanction bati namwe mugombye kwirinda gukorana n'abo bantu sino ntabwo tuzakomeza kuba abapartners banyu navuga ngo umushoramari tuvuge adafite aho ahuriye na Amerika wavuga ngo agiye kujya gukora business muri Zimbabwe ahura n'ikibazo cyo kubona amafaranga inguzanyo kubera bajya abashoramari bakunze kweguriza amafaranga hano muri Amerika cyangwa muri European Union ariko none bonewe n'igihugu gifite sanction za Amerika nubwo ngo ntabwo bazabona amafaranga y'ahantu ntabwo bazabona amafaranga ya Euro birabagora cyane kubona amafaranga nubwo ngo umucuruzi udafite uwo ahuriye na Amerika weke bavuga ati kangende nkora amafaranga mu kavuyo ka Zimbabwe agombye kuba afite cash ze zihagije atari gufata umwenda ngo ajye gukora muri Zimbabwe so kaga iyi situasiyo turimo amini kaga ari kubenefitinga mu ya Zimbabwe mwebuke ko yageze no kwigira ku Burundi egiye bashiragaho sanction embargo ku Burundi mu gihe cyavuyo ya kaga yahinduse middleman w'ibintu byose byajyaga mu Burundi no kuvayo yakoze amafaranga menshi kandi uko yakoraga amafaranga nako Burundi bwakomezaga kugwa mu cyobo nayo mpamvu imwe mu mpamvu zatumye Buyoya ajyana ibibazo na Kagame yahise afata ama esansi ibiki byose byari bya Kagame gukora amafaranga ya fraude mu Burundi kubera sa embargo awo nawo batangiye kujyana ibibazo na Buyoya sinzi niba Buyoya yapfuye bamaze kurikonsayiringa bamwe bavuga ko no Buyoya yari afite yarebaga Kagame akavuga ati wenda ashobora kuzanyemera kongera mu buyobozi mu Burundi bakoze kudeta ariko abantu bamwe bavuga ko yapfuye atezera Kagame so ntabari ibintu bidasanzwe Kagame gukoresha pozisiyo zi nka ziriya z'igihugu cyangwa z'ibihugu bifite za sanction kugendamo agakora amafaranga muri ako kavuyo we ku giti cye cyangwa se babazungu babajura badagire imipaka babazungu bakorana na Kagame bakora za fraud na Kagame so iyo diri y'abarimu eshobora kuba Kagame mubugizi bwa nabi yarebye akavuga ati niki nafunga abanyazimbabwe mu maso ngo none wongewe mbona uko mbingirana mbakore muna amafaranga mbabyaza umusaruro turavuga ngo harimo influence yashakaga economic and politique kana bona ko bihura neza na fonction ya Kagame yo kuba omukomisioneri ejo bundi mwumvise batubwira ngo munagana actually nawe wabivuze perezida wa Zimbabwe ngo Kagame yanga ni yeshuti ze z'abazungu bagiye ku investinga amafaranga miliyoni 800 mu kujyana omuliro amashanyarazi mu giturage amushima nyine ariko abaye Kagame cyangwa munaganwa nta batwiye abantu inshuti za Kagame zarizo nta babuze amazina batwiye umubare w'amafaranga bagiye gukora gushyiramo bakanatubwira n'amafaranga icyo agiye gukora ariko nta bavuga abantu baribo ariko abaje basagire mpaka bakorana na Kagame Brothers ni babali ya soft bank babali ya bibi amafaranga bali bibi amafaranga bamaza amafaranga mu Rwanda bali aba web world web abo bose abone bazungu babajura bakorana na Kagame ni nabo yajyanye muri Zimbabwe kubera ko akagakundi ka Kagame hejuru yo kwiba amafaranga yo imisoro ya bene gihugu mu bihugu bikenye banakunze kwiba ubutaka sinzi niba bazashobora ubutaka bwo muri Zimbabwe kubwiba tureka abanyazimbabwe nabo bajya bakinisha ubutaka bwabo ariko aba bazungu bakorana na Kagame turabazi mu mazina bamwe turabazi mu mazina kandi iyo Kagame abajyanye abakuraho amafaranga nyine nk'umukomisiyoneri usanzwe kubera ko wakwibaza ati umuperezida ukorera dire ikindi gihugu kandi nawe abikeneye mu Rwanda abaturage bakeneye amashanyarazi ni bangahe kuki Kagame iyo dire ya miliyoni 800 atayijyanye mu Rwanda kandi nawe akeneye amafaranga mu Rwanda tufite ikibazo afite hari ikibazo cy'amashanyarazi mu Rwanda ubuse ko we ntaba akeneye amashanyarazi yayajyanye muri Zimbabwe kubera iki cyangwa abajura b'inshuti ze kuki batayajyanye mu Rwanda urabyumva ko harimo iyo aspect ya kuba umukomisiyoneri mu babajura batagira imipaka b'inshuti za Kagame kandi we Kagame yari yarabipanze deja teka negere abavuna muheto bimfashe guhungita abanyarwanda baliyo bimfashe kubabuza business abanyarwanda uko kabarebe yabivuze ngira ngo na boss wayibuka yarabivuze ko bagombye kubigenza cyangwa uko babigenza none wo hejuru yo kuba ya kwambura abanyarwanda bari muri Zimbabwe ubushobozi akanabonamo na influence wabonyeje bundi ari inama yabaye eheruse mu Rwanda ngo ya agriculture watch bari batumiye nga perezida eshanu ryose ariko umuperezida waje n'umwe gusa wa Zimbabwe nyina ameze nk'umuntu wacyanganyikiwe ejo bundi mu gushingura umwamikazi intelligence community yo mu karere iravuga ngo munaganwa yifashije Kagame ngo amuvugire mu bazungu b'inshuti ze bamwemere kujya muri mu Bwongereza gushingura umwamikazi kandi ngo yaragerageje Kagame kandi ubona byo urabyumva ko abikuramo ifaranga nubwo ngo awekaga abonamo ibintu bigeze kuri bitatu kuba umukomisiyoneri akabona ifaranga nyine kubera abona business y'uwo komisiyoneri yari yakomeye yabaga muri Congo ariko urabona ko abakongomani bafunguye amaso ku buryo bigoye cyane ko Kagame yakongera akaba umukomisiyoneri wa mbere cyangwa ukomeye muri Congo. So akazi ke kwa umukomisiyoneri none uwo akavuga ati reka ndebe ukuntu najya hafi y'aba Zimbabwe dore ko bafite iki kibazo na cya sanctions, reka ngende nanjye ndebe uko nabigenza. Ariko noneho ibyo byose bifite impact ikomeye ku Banyarwanda. So wa mbere Kagame azanye abanyamahanga kwigisha mu Rwanda, kwigisha ngo ibyo bita tekinike kimwe n'Icyongereza. Nono tukibaza ruti imyaka yose bamaze neza kamino zose bamaze n'aba bashomeri bose bafite mu Rwanda kuki bo badahawa akakazi? Igisubizo urakibona muri circumstantial evidence utanze emibare ya Kagame uko emeze. Ariko bifite okay of course hari n'ekibazo ko ashobora no kuzabambura cyane cyane n'ibitagenda neza kubera ko n'amafaranga miliyo 800 bavuga ko inshuti ze zishobora kuzajyana mu Burundi muri Zimbabwe nta cyemezo gihari ko azagenda, ko aya mafaranga ntabarafata final decision, nta kimenyesho na kimwe ko Zimbabwe izabona ayo mafaranga. Icyo bariho sasa hivi ni uko Kagame yabahaye icyizere ko azababonera ayo mafaranga mu nshuti ze. Ubukosi nanabibaza ati ni gute Kagame umuperezida nawe ufite igihugu ayoboye yadushakira amafaranga yo gukora ibintu nawe akeneye mu gihugu ki? Ayira bakibaza ariko wenda bazabibona cyangwa bazabyumva, wenda nabo bantu yababwiye batabonetse cyangwa se nabo bantu yazanye amaze kwigisha ngo gukunde igihugu bamaze kumenya ibye akanabima amafaranga yabo akabambura ukazababona batumuka basubirayo. So nta gishasha kirimo, ariko ingaruka zabyo ni kimwe n'inkoko byagiye biba nyuma. Mbere ni ugusenya ekonome y'u Rwanda hagamijwe kongera Kagame ingufu, ariko mu by'ukuri ibyo Kagame ari gukora ni nka gutema ishami wicayeho. Ntabwo azaba secure uko yabyifuza mu gihe Abanyarwanda bari gupfa kubera ubushomeri inzara nyine, we ku giti cye na famiye ye babayeho neza ntawe bishoboka bizamuturikana. So njyewe nuko mbona icyo kintu cyaba barimo, ariko mu by'ukuri ni igisebo gikomeye cyane ku Banyarwanda, ni igisebo gikomeye cyane ku Banyarwanda bize no gushinyagurira Abanyarwanda bamaze imyaka muri za kaminuza biga bakaba ari abashomeri. Sasa hivi mbabwira ngo bagende bishakira akazi ko rese dafite igisubizo cyo kuba akazi, ariko mukagenda mukajya muri Zimbabwe mukazana abarimu 500 ngo bigishe Icyongereza, ngo bigishe na ngo na tekniki. Mwebuke ko nanone muri deal yo kugenda kubona biriye ibintu bya muri Zimbabwe ya Mozambique bya Bafaransa na Frotari, Kagame yanasinya amasezerano n'Abafaransa yo kuzana abarimu bazigisha Igifaransa mu Rwanda. Gisa neza neza n'ibi bintu bya nini bya Zimbabwe uko yemereye abantu uko yemeye ufaransa kandi ku mafaranga y'abanyarwanda kuzazana abalimu amafaranga y'inguzanyo nayo yose abakoresha ku balimu bezi babwe n'inguzanyo kuzana abalimu b'abafaransa ngo bigishe igifaransa kandi wawe ufite ibihumbi n'ibihumbi by'abantu wahinduye abasazi wakubiye na zero ngo kubera ko bazi icyongereza cyangwa bigishe amini bazi igifaransa cyangwa bigishe igifaransa hejuru y'ubukene wabateje ukabashinyagurira ukabongera abari baze gufata akazi kabo officially bakabaye bakora ariko kabuye ati ariko nanone muzishyura amafaranga yanyu imisoro kugira ngo aba barimu babone amafaranga azabahemba yabikoze kubera iki no gushimisha abafaransa no kuvuga ibyo abafaransa bashaka kugira ngo we Kagame asurviving politically kandi yeteguye no kubitanga amafaranga y'abanyarwanda bavunikira kubera ko we mu byo kuri Kagame ntabwo yebonamo ubunyarwanda nabo wabona abanyarwanda nk'abantu ayoboye nk'abantu ababona nk'utuntu abo abonamo ubuntu ni n'abazungu babandi bakorana mu bujura butagira imipaka so nuko nyine bibona ninako bimeze sinze kizabidukiza ariko repercussions zabyo repercussions z'ibintu kuri ekonomi yo mu Rwanda wabibaza rwangombwa nyine arabizi murakoze
Professor Charles Kambanda urakoze kuri iyo ncamake utubwira nyine uko ubibona wanatangiye uvuga uti birakubabaza kuko urimwe mu bantu bafashe ya mbere bagira ngo bubake education system y'u Rwanda nyuma ya genocide muri 1994 wagiye bitubwira inshuro zitari nke kuri radio uvuga ko mwakoze ibishoboka byose kugira ngo mwongere mwubake system education mu Rwanda ariko nanone ikintu kinababaje cyane igihugu cy'u Rwanda mu myaka 28 kiravugwa mu maraporo nyine ko ibintu byabaye mu Rwanda nyuma ya 1994 ari ibintu twakwita miracle ku Rwanda rwarasenyutse rwongeye kwiyubaka bitewe na leadership ya Kagame na RPF Inkotanyi iyo turebye muri secteur ya education harimo ibinyoma byinshi cyane kuko bavuga yuko mbere ya 1994 kujya mu ishuri byari ikintu gikomeye cyane amashuri ntiyarahagije universite ntari zihagije ubu bakavuga bati dufite ama universite menshi cyane mu gihe urimo kuvuga hano narebaga kuri interinete mbona banyereka urutonde rw'ama universite ari private university zitari na universite y'u Rwanda zirenga 20 de plus zizamuka ama universite menshi cyane noneho wakwibaza uti ni gute systeme guverinema yotoriza ama universite nk'aya asohora abanyeshuri buri mwaka bahabwa impamyabumenyi impamyabushobozi kubivuga ntizigice zibamarira bagahinduka basazi nk'uko ari ubivuze icyo kintu uvuze iryo jambo ukoresheje ni ijambo rikomeye cyane ababyeyi barikokora bakohereza abana babo ku ishuri ariko abana barangiza bakaba badashaka kujya ku isoko ry'umurimo ngo babone umurimo bahabwa bakorera igihugu cy'ababyayi turibanda muri systeme education niho ruzingi aya manifesto yose yafunguwe mu Rwanda mu gutanga ireme ry'uburezi bisa nako niko bimeze ntabwo ari kubisa bisa nkaho yapfunyikiye abanyarwanda amazi niba koko abantu ari abashomeri bari mu gihugu ariko leta ikavuga ko badafite ubumenyi buhagije bwo gutanga bwo kwigisha muri sisiteme yo mu Rwanda profesa ntabwo wabyinjiye ariko ndagira ngo tubigarukemo tubirebe leta y'u Rwanda iravuga kuva mu mwaka 2023 ivuga ko ireme ry'uburezi mu Rwanda duhereye muri primary ari ubuntu none kuva 2023 bivuga ngo sisiteme yo mu Rwanda uko iteye abana bigira ubuntu ibyo davoro ni ikinyoma turabizi neza ko ntabwo ari ukuri ariko bandika ko ireme ry'uburezi mu Rwanda ari ubuntu mu bana bo muri primary ubumenyi abana bavana muri primary buri question ebo nkuje byumva babyivugira barangiza primary batazi kwandika no gusoma ababigisha nibo tugomba kubanza gutekerezaho tugateza no kuri leta yatumye yo system bayita ko ari y'ubuntu ariko abana bakava muri primary batazi kwandika no gusoma ubwo muri secondary ni ibindi na university ni ibindi kubera iki leta y'Rwanda ibeshiti system ya mu Rwanda education ni ubuntu ariko bagasohora abana bazi ko batazi kwandika no gusoma urabona tariho bitangira Professor Kambanda
uko natangiye mbikubwira histoire y'uburezi mu Rwanda nyuma y'amahano ya 1994 ndayifite mu mutwe wanjye nk'uko umubyeyi yaba afite histoire y'umwana we yabyaye sinkeneye nawe gusoma ibitabo kubera ko twarabikoze nkoze no kubwira abantu baregiye nagiye muri misiyo gushaka amafaranga aho kwigisha ariko ibintu biri iyo ngo twigishe kubera urabona habuze ikibazo gikomeye cyane tugifungura ziriya za kaminuza eriya kaminuza twari dufite kaminuza zibiri zikorera muri actually kaminuza eshatu zikorera muri kaminuza imwe hari harimo kaminuza y'igifaransa harimo kaminuza y'icyongereza harimo na kaminuza y'ikinyarwanda mu byo kuri kubera ko habagamo n'abanyeshuri batazi igifaransa cyangwa ikinyarwanda cyangwa icyongereza noneho nagiye muri misiyo kuganira n'aba ambassadors batandukanye tubasaba amafaranga kugira ngo tusimirayininge tushireho gahunda ihamye yo kwigisha tuve muri rwasera rw'ibi bintu byose tubakeje mu gikomeza abongereza baratuwiye ambasada w'abongereza witwa gande shu abone bukizena yaratuwiye ati njyewe na leta yanjye ntabwo twiteguye kubaha amafaranga muri education muri tertial education kireka mufashe igihugu mukakigabanyamo kabiri abavuga icyongereza n'abavuga igifaransa noneho twewe tugatanga amafaranga ku bavuga icyongereza yarabituye maso ku yandi anyway mbangiye muri mateka ari anyhow ireme ry'uburezi ntabwo wenda mbere yo kongera mu ni tujifungura kaminuza twari dufite abaprofeseri koko babizi hari abari basigaye mu gihugu hari abari bamaze kuva muri ziya za zone nini za turukwazi n'ibiki byose bagarutse twari dufite abavuye hanze cyane cyane abavuye muri Congo wumvaga bazi substance hadufite bamwe bavuye muri Tanzania babahanga hadufite bamwe bavuye muri Uganda nabo bari bazi e bakora bafite bavuye mu Burundi Burundi kandi bari benshi kubera abantu bagiye mu Burundi basize eforo nyinshi mu kwiga nabo ariko noneho iriya politiki ya FPR yo kurimbura uburezi niko twatangiye kuyibonera bakaza bakawungeta abarimu sinzi kangahe njyewe abarimu bahamagaraga bavuga ngo bene banyu batunaniye be ibintu bari gukora bakalira abarimu noneho bakaza bakabikubitamo n'ibi bintu kubera ko twari dufite n'abanyeshuri bamwe bari batazi no kwandika ariko bagombaga kubona amadiplome bamwe bavaga mu mafamili akomeye yo mu gihugu mu bayobozi nyuma y'intambara abo bakagamere imiryango y'abayobozi bakuru bari batarize na sekonderi ariko bagombaga kwiga muri kaminuza noneho aba barimu bagasanga bagahura n'ikibazo cy'uko bariya abantu baje muri kaminuza bagomba kubona amanota meza kugira ngo basubireyo bayobore ariko bari batize mu by'ukuri baje bafite ibibazo bagongana n'abalimu babuza abalimu obumekero bafungisha abalimu kubera ko batabaye abantu bashaka mu byokuli bamwe badakorwaho ugasanga umwalimu atinya abanyeshuri ugasanga umwalimu avuga ati oya sinjiye gufungwa ngo kubera abanyeshuri si cumi bashaka ngo batangwa imbere ah ndali bahaye bose nuko nyine twagiye uburezi bupfa nyine uyoboke ko hagiye muri kiriya cyo kuvanga abanyeshuri bose bagende mu ngando za FPR ngo bige gukunda igihugu tugafunga kaminuza twafunze kaminuza ngo bagende mu ngando abanyeshuri nyine bagaruse badakorwaho mu by'ukuri kaminuza yari abari abanyeshuri bahindutse abarimu abari abarimu bagahinduka iziro nuko byatangiye gupfa noneho muri za sekondari ntabwo nakubwira byarapfuye neza neza umwarimu umunyeshuri yakiraga umwarimu mu maso ndakubwiza ukuri hari ntabwo nakubwira n'inshuro zingahe abanyeshuri umunyeshuri yajyaga agakira umwarimu mu maso ambwira ngo wagitera hamwe we ntabwo muzi ko mwamaze abantu umuntu akagenda agashyira umwarimu maze akamubwira ati ati n'ubundi ntabwo twariyaga namwe wowe ubona ukwiye kuba mu bantu ntabwo twariyaga namwe muhebwe muri abacyakara uza kugira icyo mbwira gute so nuko nyine abarimu ni ukubatangiye kugenda bavamo bakuramo akarenge bakagenda bakajya kumva ati umwarimu kanaka yagiye muri Canada umwarimu kanaka yigendeye hari umwarimu kanaka yagiye aho kugira ngo akiwe mu maso n'abavuna muheto bumva ko bafite uburenganzira ku gihugu kurusha abandi akavuga ati ndagiye hari abarimu bakeya cyane muri kaminuza bashoboraga guhagarara bakavuga ati no ibi ntabwo bishoboka ndakubwiza ukuri ni kenshi cyane abarimu bamagaraga byabananiye akavuga ati kambanda mbwira mbigenze gute aba bana hari njyewe n'igihe njyewe nasinyaga amanota y'abarimu kugira ngo abanyeshuri bamenye ati ni kambanda bariho birimo umwarimu we akagira akabona ubuhumekero so ibi bintu bishe uburezi bagenda babigenda ariko none icyo dufite sasa hivi yego ireme ry'uburezi rirahari ariko hari harimo n'abana b'abahanga abana iyo baba identifiye ubu barakuze nabo bari kuvamo nucleus cyangwa utugurupe dushobora kwigisha abandi bana tukagira kaminuza ifite ariko FPR ntabwo yari yashakaga ireme ry'uburezi bashakaga umuntu kurangiza kaminuza azi ubusa noneho bamukoreshe mu gipindi cya FPR uko bashaka ni nako byagiye nako bimeze sasa hivi ku buryo sasa hivi nabo barabivugira ati abantu barangiza na kaminuza badafite batazi no kwandika no gusoma kandi umuntu ubivuga akaba ari perezida ukambaza ati ese iyo resignation statement wakoze ntabari gukurekezere muri leta yawe bishoboka gute iyo leta uyoboye wamara gute ngiye imyaka mukiproducinga abana ameze gute byagiye gute noneho akajyamo n'ikibazo cya political instability n'ubu bugizi bwa nabi buba mu gihugu abarimu ko bagendaga kwihugura bagarukaga amini ni bakiya bagarukaga bakiya bagarukaga sinzi niba bagenda kuri batanu ku icumi amini ku ijana bagarukaga bakagenda gutyo akajyamo n'iyindi fakita ya South Africa buriya South Africa yatwikiye uburezi bidasubirwaho South Africa yatwikiye uburezi cyangwa se abakoranaga na South Africa kujyana y'abanyarwanda bishe uburezi babishaka mukigute. Sabukati kandu fungirie, yadu fungurie amarembo. Nuwaka miyanda baka jenda, baba tisinda jila mubi faculty with a future chance. Nibati ya baji mafakulati, baji ya kuige bino bili serious. Baba fataganga abantu batagombye kwiga ibintu biri serious bakajya muri za department nyine z'obusa ogiye mu Rwanda ogafata abantu bito abadokiteri babuli bize South Africa okwaba z'ibyo bize ntababize icyo bazi kuno kuba baya abanyeshuri zeya kuburyo bafataga n'abana bataze cyongereza bakabajyana South Africa akavayo afite doctorate atazi no gukora sentence nayo mu cyongereza kandi yize mu cyongereza bagafata abo bizire amabiseze nibo bakabakubita mu bya conflict resolution bakabakubita ngo mu bintu bya criminal justice n'abari amategeko n'ikintu kimeze gucyo bakabakubitamo bakaza bafite ibapurongo bize muri kaminuza n'abadokiteri ukamba zeju yize aliko baba ya batalamu so South Africa na yetu ichie batu fungulie miliango aliko tuwewe tukavula abanu bategula changwa biga ebyo ejugu yicheneye kuimachinga na abana ebyo abana bacu biga bagize South Africa icyagendaga icyakorwaga ni ukugenda South Africa umunagaruka na degree akedikira ringa ko ariyo umutaramu mu kintu runaka nanone akabikomeza ngo ni umutaramu abo nabo batwikiye uburezi akaza noneho abantu bo muri Holland hari hiye kaminuza yitwa gute ndabyinza abyibuka nyine bagiye nyine kubera ibibazo by'u Rwanda bakiga umushinga bakawusabira amafaranga muri European Union wo gufasha abanyarwanda ariko nanone abanyarwanda amafaranga nta bayazanaga mu Rwanda aho bayagumije ewabo noneho abanyarwanda bakahabasanga ngo babigishe abo nabo bakubise mu kintu kitwa ngo conflict management, conflict resolution, justice. Ebi bintu meze gutyo, ebintu bidafite kibuno n'umuntu ufite kibuno urino utabiye utashobora gutandukanya. Abana bacu bakagenda so kujya mu Buholandi bigo busa. Bakagaruka, boom, n'abadokiteri ngo bize ibiki, conflict resolution, conflict management. Kandi bari abazungu bakoze uriyo mushinga muri kaminuza hariya bo babijyaga amafaranga bisa neza nibyo twakoze hano nanjye ariko ntaba njyewe sincere ntabwo hari njyewe wabikoze bansabye Professor Mamudan no muhindi wavuye Uganda yari akomeye cyane hano muri Columbia University namufashije mu gukora umushinga wo kwiga isomo litwa international affairs utundi yawukoze ashaka kubera ko hari abanyafurika benshi bafite abana abayobozi muri Afurika bafite abana bashaka kubiga hano ariko badashobora kwalifiya kujya muri za programu zikomeye nuko abashyiraho ngo international affairs, current affairs, international affairs, good. Akachiwa kubitira aho, akibazaji bati wamafaye bifaranga binshi kandi ni koko. Eriya program yaje muri Columbia University name program zizana amafaranga menshi kugeza no. Njama abayobozi abana abayobozi harimo naba abanyarwanda benshi. Yewe no umukobwa wa Perezida Kagame nibyo yize bigo busa so icyo kintu bagikoze muri Holandi baganya n'abanyeshuri benshi bakagaruka bafite ubusa bize nothing habuzemo career guidance na
priorities. Obundi leta yo Rwanda iyo ishaka kwikorana ni bari kwinsisinga ko bari abazungu amafaranga babona bakoresheje ibintu byo mu Rwanda ibazo byabereye mu Rwanda bayajyana mu Rwanda bakigishiza abana mu Rwanda cyangwa se bakazajya bumvikana kuri courses bagombye kujyana mu abanyarwanda iyo bagiye cyo. So awuna twafushije abana bamwe n'abahanga bahafiri bahaguye. Anyhow, icyo dufite sasa hivi dufite abantu bize ari benshi barangije kaminuza mu Rwanda, bamwe bafite akazi ni bakiya cyane bafite akazi, abenshi bari mu biraka, abenshi bari n'ibiraka ntawe wabibona. Kandi tragedy dufite wabana Uganda, for example, abantu bize muri Uganda bashobora kugenda muri Tanzania bakakora akazi, bashobora kujya muri Kenya bagakora akazi, ariko wize mu Rwanda araborera mu Rwanda kubera ko muri Uganda bafata nk'abaswa ba mbere kabumbu batafite cyo bize, ya muri Kenya bagafata nk'abaswa badafite cyo bize, ya muri Tanzania nuko sinzi niba abarundi bo babakira. Ariko muzasubira yawe tubone n'abarundi bavuga ati abantu bize mu Rwanda ntakazi shobora kuba ntabafite karite dushaka. Abakongomani nabo uzasangeje bundi batwigarise ati abantu banyu baba bigiye mu Rwanda mwiga ubusa nta kintu mwiga. So kuba mufite igihugu population iri kuzamuka mu bashya za kaminuza nyinshi abana bagiyemo ubutaka muri kubatumuraho. Ni ukuvuga ngo mushaka kubaka ekonomi ishingiye ku bwenge ariko mudafite quality, ariko mudashobora kuproducer abanyeshuri bashobora kuba abantu bashobora kuba competitive ku isoko mu karere, urabibona ko ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Kandi either way ni ibintu byakozwe na FPR babishaka, Kagame we abibonagamo kugira abantu bize abo yavugaga ngo abize ariko abize benjije yarabivuze kera yifuzaga kuba producinga ariko arabafite neza kandi bamwe bayoboye n'ibigo bikomeye, bamwe bakora n'akazi gakomeye, ariko mu byo kuri iyo ugiye kureba ibyo bize cyangwa ibyo bazi usanga bure kabisa. So ni ikibazo gikomeye cyane birababaje, ariko niyo reality dufite mu Rwanda. SK abazimbabwe baje gukemura icyo kibazo. Ikibazo abanyayuganda abanyakenya mwazanye nabo batakemuye, ikibazo kitakemuwe na system y'igihugu mu myaka hafi 30 na obose mubona mugiye mufite umuti wacyo. Since reka tubitega amaso.
Urakoze cyane Professor Charles Kambanda. Ministeri y'uburezi mu Rwanda niyo ministeri navuga ifite umuhigo mu kuyoborwa n'abaministre benshi bose, kandi bigaragara yuko nta musaruro bigeze batanga muri ya ministeri. Ariko ikosa sinarikira kuba ministre ubwaryo abaministre ubwabo, ahubwo bigaragara ko inyanamigambi ryose ryo mu Rwanda ubu turibanda gusa kuri domaine education, ariko bikwereka ko structure y'imiyoborere mu Rwanda irapfuye muri dictatorship, ngo babivuze niko bigenda guhera ku gihe nyine muri 1994. Uribuka yuko iyi ministeri yitwaga Minipolisec yatangiye iyoborwa na Pierre Celestin Rwigema waje kubona premier ministre, aza gusimburwa n'uwitwa Dr. Nsengiyumva Joseph, aza gusimburwa n'uwitwa Dr. Ngirangira Banzi Rurie, aza gusimburwa n'uwitwa Colonel Dr. Joseph Karimera, aza gusimburwa n'uwitwa Emmanuel Mudidi, aza gusimburwa n'uwitwa Professor Romain Murenzi, aza gusimburwa na Dr. Mujoa Maria Jean d'Arc, aza no gusimburwa nawe na Dr. Gahakwa Dafroza, aza gusimburwa na Dr. Charles Murigande, Charles Murigande aza gusimburwa na Dr. Pierre Damien Habumuremyi, aza gusimburwa na Dr. Vincent Biruta aza gusimburwa na Professor Silas Rwakabamba aza gusimburwa na Dr. Papias Musafiri aza gusimburwa na Dr. Eugene Mutimura urimo kureba urutonde n'urundi baracyaza ariko aho niyo ringaruke ngenda ndeba muri darabesa ngaha kuko uko ministeri yibona abaministeri b'uburezi ni benshi cyane hari n'abandi tabashye kubona ngaha nandi mo gusoma kuri gugu nyine uko iministeri yiyoborwa bigaragara ko igera migambi ripfira nyine muri planification y'ubushorishori bw'igihugu nanone bagaruka ngaha bakuvuga ngo ireme ry'uburezi mu Rwanda riri perfect ni ryiza cyane ku kigero cya 98% kuko abana bose babasha kujya ku ishuri yes kuba abana bajya ku ishuri ku bwinshi kugera cya 98 ntago bivuze ko babona quality of education nziza tumaze kubisobanura kandi ubigarutseho nanone wagaruka inyuma ngaha ukavuga ingano y'amafaranga ashyirwa muri education ni make cyane par rapport n'ashyirwa mu gisirikare urabona umunyagitugu wabivuze abafite intwara akoresha amafaranga ajya muri defense ni menshi cyane kuruta ajya muri education cyangwa amafaranga ajya mu bintu bireba no guhungita abanyarwanda ni menshi cyane kuruta ajya muri education urabyibuka ministre muri Gande ubwo nyine yajyaga muri university y'Ubutare yaravuze ati university yacu iracyari nk'umwana ati sinzi impamvu abantu mutagira icyizere ko turimo kubaka system education kandi izagera igihe igafata umurongo ndetse abantu bakagirira icyizere ireme ry'uburezi mu Rwanda ibyo bintu yabivuze mu mwaka wa 2018 turi mu mwaka wa 2022 aho kugira ngo cya cyizere tubwiraga kigende kizamuka ahubwo gisubira inyuma cyane reka twibukiranye ibyo yavuze mu mwaka wa 2018 avuga ati nimwihangane ranking y'iyi Univesite y'u Rwanda irimo iragenda izamuka uburezi bwacu nkongera bufata ireme mwihangane none byagiye bisubira inyuma nyine nk'uko turimo kubibona duhereye no ku nsanganyamatsiko cyangwa turimo kuganira uyu munsi
reka nkubwire rwose kuva kaminuza y'u Rwanda yashyirwaho muri 2013 ranking ya mbere yabaye muri 2014 kaminuza y'u Rwanda yari muri 300 kuva uwo mwaka muri ranking yose kaminuza y'u Rwanda igenda itera imbere uyu munsi ranking yasohotse mu kwezi kwa 7 mu kwezi gushize yayishyiraga kuri 83 muri kaminuza 1650 za Afurika zagereranijwe
kuki itaje ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa mu icumi
ndakubwira se mpamvu
nta kibazo tubwire
ubu se kuki urabaza kwikwiye kuza ku mwanya wa mbere hari za kaminuza nka za Cape Town za Pretoria zimaze imyaka irenze 100 ziriho kaminuza imaze imyaka 5 uyu ni uwa 5 tugiye kumara kuki wifuza ko imyaka 5 yaba iciyeho kaminuza za Cairo kaminuza za
kitamara umwaka umwe ngo ziziceho niba ari kaminuza yujuje ibisabwa byose kugira ngo iyo kaminuza
aho ngaho niho mbona abantu benshi batajya bumva ibintu byerekeranye n'uburezi kuko uburezi navuga ko bujyana na cya kintu abanyarwanda bacamo umugani ngo nta mwana uvuka ngo buke yuzuye imburutse kaminuza nayo igomba gukura narakomeje ko dufite umubare w'abafite PhD
ukiri
hasi
kuko ngo abarenga 70% ntabwo afite impamyabumenyi z'ikirenga
aho niho turi ariko ntabwo mu ijoro rimwe abantu bashobora kubona PhD usibye zimwe zisigaye ziguruka kuri interineti izo rero ntabwo zaza muri kaminuza y'u Rwanda icyo nakubwira ni uko uyu munsi nubwo dufite abafite PhD 300 dufite n'abandi 220 bariho bakora PhD kandi gukora PhD bitwara imyaka ibyo rero turabikoraho ibyo nibyo bigenda bituma kaminuza y'u Rwanda muri buri ranking ibaye buri mezi atandatu nta na rimwe dusubira inyuma tugenda dutera imbere kuko niko buri gihe umubare w'abagira PhD wiyongera ni nako n'umubare wa publication cyangwa se ubushakashatsi dutangaza bugenda busohoka icyiza nabwira abanyarwanda ni uko nubwo bushakashatsi bwaba bukiri buke ubushakashatsi dutangaza ni ubushakashatsi bugirira akamaro isi impact y'ubushakashatsi yacu iyo bikompaye muri za kaminuza zose turi ahantu heza cyane
Professor Kambanda nakumvishaga Dr. Charles Murigande ibyo yatangaje mu mwaka wa 2018 abwira abantu ati mugomba kugira patience kuko kubaka ireme ry'uburezi ni ibintu bifata igihe kirekire ni process ati turi heza ariko se twaba ko bakiri heza kuko nabira warumaze kutubwira by'amadiploma gurwa online cyangwa abantu bazana amadiploma adafite agaciro arabyivugiye ati hari abo nyine bagura amadiploma online nakagamarimo kandi ugimenya ko buriya bavuga ko afite bachelor degree byo mu bintu birebana na management niba nibuka yakuye mu Bwongereza urumva rero yayiguze online nk'uko muri Uganda bivuga ngaha mu bantu bagura impamyabumenyi cyangwa diplome online nakagame nawe yayikuye buriya afite bachelor degree none twavuga ko inzira ya education mu Rwanda uko uyibona n'uko wari uyivuze kuko ari byo muri Uganda avuga yemeranywaho nawe ese abantu bategereje Kigali kugira ngo ireme ry'uburezi ryubake rigereho igihugu nacyo kibonera abarimu baturutse mu mayuniversite yabo mu rutonde rakwega rw'abaminisitiri ahangaha mu mwaka wa 2017 minisiteri y'uburezi ubwayo imaze kugira abarimu abaminisitiri barenga 14 ubwo ndavuga ngeze mu mwaka wa 2017 kuko inkuru nasomaga niyo muri 2017 ubasha ko bageze mu baminisitiri hafi 18 kuko 2017 kugera 2022 hashobora kuba abaye abaminisitiri bagera kuri 4 ntabwo mfite umwanya wo kureba byose abaminisitiri barenga hafi 16 bahindurwa muri minisiteri ariko ikibazo kikaba cyakindi nta improvement igiza muri education ikibazo ntabwo ari abaminisitiri ikibazo ni sisiteme ya Kagame y'umunyagitugu wa bivuze Charles Kambanda
erega kaga kimwe n'abandi banyagitugu azirana n'abantu bashobora gutekereza independently azana n'abantu bafite source ya income adashobora controllinga azana n'abantu bafite stability mu buzima kubera ezo categories eshatu uko tuze ibi bintu bitatu uko tubivuze nibyo bituma umunyagitugu ahirima hariya ubumenyi ni wabaza information igitugu cya Kagame ntabwo kiri paraxida kiri design kubera ko n'intambara yarwanye abantu bamwe ntabwo twabimenye ko aribyo yashakaga ariko mu by'ukuri bigaragara ko yarwaniraga gushyira kiriya gitugu cye ku kiinstitutionalizinga so akimara gufata ubutegetsi yahise ashyira mu migara ashyiraho polisi emigandi yo kugera ku byo yifuza nayo mpamvu yatangiriye uburezi akabwica ubundi iyo bagira nini bashaka bashaka kubaka bafite bagira ubushake bwo kubaka education ekomeye bari gushyiraho emigambi ya education eri sustainable ni nayo mpamvu wabona mu bihugu biri serious ntabwo bajya bahindura cyane abaminisita ba education education finance and economics economy obutegetsi bw'igihugu ezo ni za minisiteri ziri very sensitive zishaka ikintu cyitwa stability kandi harimo ne change so kubalansinga stability ne change kubera ko ibintu bihinduka vuba ariko bikahinduka mu buryo buri stable none wakajyamo ikibazo cya continuity igomba gukomeza ariko nanone itavuye eri guided na ziriya policies za kera ntabwo ushobora kuyubakira mu kirere ariko byose Kagame we yumva ko education bimeze nk'ibindi nta kibazo kandi we icyo ashaka nyine ni ukubiwikeninga kugira ngo agire abaturage erega uko Kagame agenda agira abanyarwanda batari competitive kujya mu bindi bihugu ni nako yishima kubera na fizika ntaba ashaka ko bajya hanze ejo bwo nababwiye abantu bati umudepite mu Rwanda ntabashobora gusohoka mu Rwanda atabonye uruhushya rwa Kagame abakozi ba government ntabashobora gusohoka mu Rwanda batabonye uruhushya rwa Kagame ziriya za NGOs nazo ntabapfa gusohoka bemerera abantu bafite uruhushya rwa Kagame cyangwa abandi bayo bitewe na levels za so iyo ufite umuntu ufata uyoboye igihugu kuriya ikintu cya mbere yikanga ni education bivuze information ni ikintu gikomeye cyane kivanaho umunyagitugu kugira abantu bari competitive ni ikintu cya mbere gikomeye ku munyagitugu ntabagishaka so kugira ngo bigere wo ugombe kwica education bavuga ngo za PhD ngo ntaba bafite rega muri gana we agombe kwitwa nyina miruho agombe kwitwa miruho kubera mu mugabo yaragowe na Kagame na yaragowe Kagame yagiye hamukoresha of course nawe afite weaknesses ariko nawe yaragowe ntabwo ashobora kubuza ukuri arakuza ariko ikibazo ntaba ariko Rwanda rwabuze ba PhD holders ikibazo ni uko system of politics ya Kagame ntabwo ifite ubushobozi to retain ibiki mu Kinyarwanda to retain gukomeza to retain no kwango kubumbatira you know nta bafite ubushobozi eriya politiki ya yo Rwanda nta bafite ubushobozi bwo kugumana abantu ba PhD cyangwa abantu bize serious bari competitive iyo umuntu yize PhD serious akaba competitive ajana n'ikintu cyitwa gukumira uburenganzira bwe umuntu uri competitive ufite PhD yose ziriya zabo beyigira umuntu ukenewe mu bintu bitandukanye ntabwo ashobora kuba mu gihugu kimeze nka prison ifunguye ntabwo bishoboka ahita agenda ahandi agatangira ubuzima bushyashya kubera baba bashaka ikintu cyitwa self-actualization so reba hanze hano nabuye ko njye abantu bavuye mu Rwanda bakomeye bafite akazi gakomeye hano muri SLS ko badashaka rupfa asubize no Rwanda bavuga n'Ikinyarwanda kireka bakwezeye neza ntabashaka kujya mu bibazo by'u Rwanda barabizi ko mwabahunge ariko bamwe kama na mfite chance ko abantu bamwe baranezera cyane barambwira njyebo nanjye ndi umunyarwanda ariko sinshaka ko uzagira no muntu wibuya sinshaka no kuba identified n'abanyarwanda ugasanga ibintu akora oh my goodness abanyarwanda ni benshi bize ariko ntabashobora kuguma mu Rwanda barahunga buri munsi uretse ko noneho yarabafungiye na fizikama ntabyoroshye kubona passport ntabyoroshye kubona akayira so ikibazo cy'u Rwanda ntaba ariko wabuze aba PhD ba researchers kubera ko nemeranya na muri gande ko research ni ikintu gikomeye cyane muri kubaka kaminuza ni ikintu gikomeye cyane ukeneye researchers ukina abantu bakora research kugira ngo ubake kaminuza kandi research zifite impact ziri serious
ariko Dr. Muliganda
vuga
kandi bagakora na publication Uganda vuze ko izo research ikora avuze ko izo research bazikora muri Universite y'u Rwanda bagakora na publication ndumva baba bafite rero uburambe ndetse bafite n'ubumenyi bwo gukora izo research na publication atubwiye
wakora research udafite na ufite PhD yavuye mu kirere wakora research ugiye kuyipublishing muri twakoze ikintu cyitwa ndiyango kiracyari twakitaga Rwandese word Rwanda publications nezihe journals ziri mu Rwanda ziri ku rwego mpuzamahanga mwa publishing amwe zo research za kuri publishing muri kamagaze kakaminuza you know bivuze iki so icyo turi kuvuga hano yego bakeneye researchers kugira ngo bubake kaminuza nta kaminuza baho itafite ba researchers very good I agree with that ariko noneho u Rwanda ntabwo rwabuze abo bantu ahubwo ikibazo cya Kagame sisitemu ya Kagame ikintu cya Kagame yubase ntabwo cyemerera abantu bari independent umuntu ufite PhD wize seriously ikintu cya mbere kimuranga ni independence kandi Kagame azirana n'umuntu ufite awari independent ikintu bubase nta gitangaza kuba u Rwanda ruri mu bihugu 15 bikenye ku isi bidashobora bidafite ubushobozi bwo kuservisinga amadeni yabo kusala avuga no kuyishyura servicing amadeni kwishyura inyungu za made ku madeni gusa hapana kuyishyura inyungu gusa capital tarayivuga muri mu bihugu 15 ku isi kandi muri kariya karere nta gihugu na kimwe kiri kuri iyo list nayo mambo abonye n'ejo bundi babishyira u Rwanda ruri mu bihugu 6 cyangwa 5 bifite izamuka ry'ibiciro cyane cyane ku biryo cyangwa ibiciro ku isoko muri rusange kurusha ibindi ku isi muri icyo gihe bituruka hehe muri izo polisi za Kagame abantu urabahungeta wabuze ntabwo ushaka ko bahinga ntabwo ushaka ko bakora productive activities mu gihugu ubahuza you know ubunya agafaranga keya ati oye arafasha abantu bashaka kundwanya uyu kamwita cyangwa agahunga umuntu ufite murima we yehingira ati oya uvemo ahobo ugiye muri cooperation ama cooperative ubwazo ni tekizo cyiza ariko iyo cooperative ebaye igikoresho cya leta bitaza ubumara cooperative ezirana iyo vuze cooperative bivuze kuvana leta mu bikoresho mu bikorwa y'abaturage cooperative ni ibikorwa y'abaturage ubwabo privately iyo leta yivanze mu rese kuyikorera amategeko leta ikabivangamo ubuyobozi bwacyo bita buhinduka ubumara so abantu bavanye imitungo yabo obashyize mu kintu kitwa ngo makoperative kandi amakoperative ni okubiba ni okubambura ni gute utajya mu bihugu 6 bifite ebiciro biteye isoni ku isi ku isoko ofashe ekonome abantu ozamuye interest rates ozamuye ebiciro bya transport ozamuye amashanyarazi ariko gafata ngo ugiye gushyiraho interest rates kuzamura ngo urwanye inflation ubose iyo inflation urwanya yo oranayizi uzi aho ituruka iyo microeconomic instability iri mu Rwanda nta handi uretse ibihugu nka bya Somalia byahe biri mu ntambara nta handi ushobora kuyisanga kubera iki polisi zabo so Murigane Dr. Murigane byo avuga bimwe birumvikana ariko hari binshi atatubwira kandi azi ariko abira hejuru kugira ngo atazagiye agapfuma dore ko yariye isolation iyo sinzi n'ukuntu abayeho n'ibasizi niba bamugaburira ariko sinzi uko abayeho sasa hivi ariko urabyumva ko babanje kumwe Kagame yamukubise yamuteye shoti ati wowe shaka ukazamura amaso yawe ngo ushaka kukuyo ngo yahaye ngo kuba umuyobozi ushaka kusimbura wowe akamuvana mu nzira wowe se yakubwira iki icyo rero kuvuga sasa hivi sinzi niba muri Gande yahaguruka akavuga ngo kuzana abazimbabwe aricyo kigiye hari icyo abanyarwanda bagiye kunguka uretse kufata ayandi madeni bari abantu bagiye kwishyura mu madolari mu gihe kibi aho abanyarwanda bamerewe nabi n'ibi biciro biri kuzamuka nta polisi n'imwe igaragara ko egamije kurwanya iyo microeconomic instability barimo nta kintu kigaragaza ko hariho ubushake cyangwa hari politiki yo kuzamura imports ibintu bohereza mu mahanga amini bajyana kumanura imports iyo bavana mu mahanga bakazamura exports ntabihari ntabibona ntabobona imigambi nta migambi igaragara nta nehari yo abantu bishyura imisoro kubongera umubare na quality na quantity kwishyura menshi kandi bingiza menshi ntabihari kubera revenue abantu bingiza ni bakeya cyane abo nibo mukama nabo bazagira abo baturike nayo mpamvu babona bari gufunga buri munsi bakubwira ngo amakampani nga corporation zafunze imiryango ni kubera iki exports ziri kugabanuka cyangwa ntazo nta bintu mujyana mu mahanga ibyo muvanayo harimo n'ibiryo bisanzwe birazamuka buri munsi revenue biramanuka buri munsi kimwe n'abashora nabo bagenda biyongera kuba bake buri munsi bagenda bavamo noneho wakajyamo aya madeni mufata buri munsi ubu basigaye bafata amadeni ya miliyoni 30 biteye isoni kubona igihugu kirwanira miliyoni 30 y'amadolari miliyoni igihugu kandi izi mafaranga yatanze ni ku isoko ryo mu Rwanda ni bande bazabigura
impapurokire
kari Kagame ubiguze ni Kagame ukora business
impapuro mwese wenda impapuro mwese wenda
ntabashobora kuzishyira ku isoko mpuzamahanga kubera ko nta muntu wazigura agiye guforosa abacuruzi hariya babigure ku ngufu za n'igitugu cya FPR babigure sino babambure otwabo abone aya mafaranga habeho ariko mu by'ukuri ni ugukamiye ikimasa deja ekonomi ya contractinze ekonomi buri munsi irushaho kubura abantu bashora ekonomi iyo buri munsi exports ibintu bijya hanze birusha ntabyo n'amabuye y'agaciro mwari musigaye mwihambiyeho nayo mbona umuyoboro wa Kongo uri gufunga amadeni mufata buri munsi yo obirebye neza nta politiki public mu Rwanda yo gukora ikintu kiwa kwita tukunze kwita fiscal consolidation
aho nange gwita nkubaza kuko bavuga ku cy'amafaranga kandi kiranigaragaza ni naho twibaza tuti bundi planification yigena migambi korwite ninde utegura ibikorwa byose kuko bisaba n'amafaranga aho nemeranwa nawe nuko amafaranga bisa nkaho bagiye bayagabanya ntabwo akiyabwa amafaranga ku rwego mondiale cyane urebye ariko amafaranga arimo arayafata noneho muri African Development Bank arimo arafatamo imyenda ubundi imyenda arimo arayifata mu bihugu ubwaryo turabibona mu nama za guverinoma tuba tubona ngo iteka ryemeje inguzanyo n'iyi iteka ryemeje inguzanyo n'iyi hagati y'ibihugu n'ibihugu icyo ndemeranwa nawe ariko iyi planification ubona ikorerwa he kuko narabivugaga mu kiganiro gishize ejo bundi ubwo bari muri kiriya cya Youth Connect Africa aho bavuga bati nakwere yavuye no muri za Singapore avuga ko ekonomi y'u Rwanda igomba kubakira ku ikoranabuhanga nari nabisobanuye mu kiganiro gishize n'uyu munsi nabibonye CNN yasohoye imwe mu nyandiko kuri Afurika nyine ivuga ko Kigali irimo iriyubaka kugira ngo izabe Silicon Valley of Africa turimo turavuga kuri education waba Silicon Valley of Africa ute without education abo bantu bagomba gutuma u Rwanda ekonomi yabo igendera ku ikoranabuhanga ubumenyi bazabukura he ese arabushora hanze kugira ngo bajye kwigira hanze ubwo bumenyi bagaruke mu gihugu abasohoka atahuka bangahe ni ikibazo kibazwa ibigenamigambi ukuntu kamara itekereza kurota byo ndabyemera umuntu ashobora kurota kumva yuko wavuga ngo u Rwanda ruzaba financial hub muri Central Africa u Rwanda ruzaba Silicon Valley of Africa muri IT ekonomi y'u Rwanda izatezwa imbere n'ikoranabuhanga dufite satellite mu kirere tugiye kuba Silicon Valley of Africa n'ibindi iyi planification ituruka he Kagame ibintu binabigera kwa Charles Kambanda aya mafaranga yakure kugira ngo ayashoremo ibintu byose ese byaba ari ubusazi cyangwa byaba ari vizio yo kugira ngo arebe kure y'igihe kirekire kuko aravuga ngo 2035 abanyarwanda zaba bari muri middle income country ibyo byose ugomba kubitekerezaho byose Charles Kambanda
twari Morris igihe cyaje turi muri secondaire ubiyokuri twakoraga ibizamini bikomeye cyane muri Uganda ejo gihe hari umugabo witwaga njya wari ushinzwe ibintu by'ibizamini bamwitaga ngomu ku buryo mashuri menshi twiriraga turirimba ati ngomu aratwishe ngomu agiye kutwica tutegura ikizamini cya leta noneho hari umugabo yari ngira ngo ni umukiga yari umukiga yiriwaga yandika yari afite igitabo kinene cyane biriya twabitaga black book wiriwaga yandika akora alignment y'amanota agombye kubona mu gitondo wamusangaga yandika ati muri mathematics nzabonaya muri geography nzabonaya muri economic nzabonaya muri nini nzabonaya ntabwo yigaga aho kugira ngo yige we yari yarangwaye mutwe mu by'ukuri ntabo ababyeyi be ntabo babimenye ariko ntabo yigaga we yandikaga indoto ze yari afite igitabo cya black book pase ku yindi ahantu hose yari yanditseho amanota azabona ntabo yigaga of course yarabunaniye tugiye mu kizamini sinzi uko abayeho sasa hivi cyangwa atarapfuye uyo ni we Kagame aho kugira ngo arebe ibibazo uko bimeze igihugu ayoboye ko kimeze we ararota akandika ibyo arota noneho akanabitangira amafaranga ngo abitsindagire uzi kugura abantu ngo bakwandikire indoto zawe kugira ngo abantu bakwemere abantu bazi Kigali uko emeze nawe wowe hariyo kugira ngo wagiye gusaba abanyazimba kuza kukwigishiriza noneho yabaye financial hub gute Kenya ikagufatira n'icyemezo mu rukiko ati ikabyemeza ati tukurikije evidence zihari uburezi bwo mu Rwanda nta kalite ufite ku buryo umuntu yaje competingira akazi hano muri Kenya urubuga rutarangira ukajya muri Ghana muri Ghana uba hafatiye cyemezo urukiko rwa urafashe cyemezo abantu bavuye babeshe ngo bagiye mu Rwanda kuhigira basubiye Ghana bakabura akazi bakarega leta ngo baraba discriminating kubera uko kubera uwo bigiye urukiko rwo muri Ghana rwafashe ati rwafashe cyemezo ruti ebyo mwize mu Rwanda nta gakiro taba ba discriminating kubera uwo mwigiye ahobo baravuga ibyo mwize mu Rwanda kandi evidence iragaragara ni zero taba muri competent ku soko rya Ghana ya kazi mushobora gusubira yo mukiga mukigira muri Ghana cyangwa mu bindi bihugu bifite quality ya education ekenewe hano ariko taba bari kwa discriminating kubera aho mwigiye aho bari kwa discriminating kubera quality yawo mwigiye iyo ni Ghana urukiko rw'ikirenga ruringera hari What are we saying? Tulikubona ibintu bitandukanye nayo mpamvu nayo problem ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda sasa hivi nuko Kagame yarotaga agifite Congo akagenda akabiba akagaruka abantu bakabona ibintu bimwe biri gukorwa muri Congo muri Kigali ariko uko enza ya Congo igende fungwa mutuza abantu bazagiraho babona ati mu byo kuri byo muri kuvuga nibyo ziriye ndoto abagwira bamwe bakazemera nta bari byo mwabagute mwabamute mu nzira nziza yo kuhindura Kenya I mean Rwanda financial help ariko noneho mufenzara ariko noneho muri mu bihugu 15 ku isi bidashobora kusavisinga amadeni yabo ariko none umuri mu bihugu bitandatu ku isi bibi cyane mu biciro nubwo ngo production iri hasi muri kweguriza ejo bundi report ya amadeni sovereign debt and sovereign credit area ya A and P something like that basoye Rwanda barushize mu bihugu biri dangerous B negative no kuvuga ngo muri kurukinga into negative no kuvuga ngo muri risk cyane ku muntu wese ushaka gushora amafaranga nta muntu utekereza neza wajya gushora amafaranga mu Rwanda kubera ekonomi yanyu emeze nabi ubose igihugu gifite iyi ekonomi imeze gutyo mwambwira gute ngo kiri mu nzira nziza ngo yo kuba financial hub waragute financial hub mu karere kandi ufite ekonomi imeze nabi kurusha nta kindi gihugu kiri muri izo kategori muri kariya karere nta kindi gihugu muri kariya karere sasa mwagira gute ariko kaga atanga amafaranga kuri za raporo bakazigura nyine mwabonye na World Bank yarafunze ripoti
nyona kubazaga nyine nti uko bisobanura nibyo uwo muntu w'umuswa yandikaga mu gitabo yandika mu gitabo ariko kaga we abaturage arabakenesheje inzara irabishe arubaka buri munsi ati mwubake nta kibazo barafata amadeni mu bihugu bitandukanye wa mugani ariko nanone manpower cyangwa ubwenge bw'abanyarwanda bari bakwiye kuba bihugura kuba aribo baraninga niyo ekonomi ntabwo tubabona yaravuze ati igihe kizagera u Rwanda ruturwe n'abanyamahanga ngesha gusanga ari indoto ze yari afite ko abanyarwanda bazashira nyine nk'inyamaswa zizimira akazana abanyamahanga benshi kandi uzare no mu mategeko bavugurura nyine baha abantu ubwenegihugu bwinshi bwo mu mahanga cyane kuruta n'abanyarwanda bivuze rero ko iyo mirimo yose zisangamo abanyamahanga bitwa ko bakorera mu Rwanda ariko bafite izindi nyungu zabo bashaka kugeraho cha tukambanda
ikibazo nanone ni politiki oreste yumva ko ashaka kubaka igihugu biri igihugu bitwa offshores igihugu cyo ubujyanja abo abantu bakora ibintu byo ujanja baka bose bashaka kwiba bashaka kwibera kuri za computer bakajya mu Rwanda bakabari bo bagiye noneho kubera hari hari abashora mari bashaka ibihugu bene biriya bidafite bizagenda ku mategeko ibyo bimeze gutyo n'ibihugu byo ujanja abo abantu bashobora kugenda bakora offshore business ariko ibi nabyo kwanza bigusaba kuba okay washobora kuba avuga ati mfite connection y'aba bazungu babajura bazafasha kucyubaka ariko ugomba kumenya ko ibihugu bene biriya biba bifite resources nta kuntu wajya gukorera business mu Rwanda abanyarwanda amini hatarye soko iyo ibihugu nk'abiriya ibihugu biriya bitagenda bitwa offshore countries bitagenda ku mategeko byo kwishyamo amafaranga bifite purchase power ntawumeze nk'u Rwanda bifite market ariko mu Rwanda n'iyi market yovuga izo miliyo 12 batubwira uretse ko nazo babesha ni bangahe bafite purchase power ni bangahe ninde waza mu Rwanda kuko ya business azineza ko ibintu aza producinga ntabwo bifite soko mu Rwanda kandi Kagame abanye nabi n'abaturanye ntabaza akoresha soko ryo mu Burundi ntabaza akoresha soko ryo muri Congo yewe n'ibihugu wavuga ngo noneho barumvikana ntabwo bimara kabiri bagafwana business person arabanza akareba ibi byose akavuga ati no that igihugu kiri risike cyane n'izo business zacu zo bujura kubera ko hatari soko riri rya quality demand ntabwo dushobora kuwakorera so neri no kubaka guhindura u Rwanda an offshore jurisdiction ntabwo bishoboka muri legal framework ehali kuisi sasa hivi awo ikintu kitwa money laundering basikaye bakirinda cyane aha ikintu kitwa sponsoring ibintu bya terrorism basikaye babi followinga cyane na mategeko meza manga sasa hivi ariho arahari kandi arabaitinga so ntabwo ushobora kubaka gone mimi je cyo kuba kijugu nkakiri ya bene giriya ntabo bishoboka sasa hivi ugombye kwicara hasi ugakora policies zishobora kuvana igihugu cyawe abantu bawe muri situation tugombye no kwibuka ko sasa hivi n'ibintu bisanzwe sasa hivi ibihugu biri kuba akarishingiye ku bantu babyo ni nabyo Museveni ejo bundi yavuze bavuga ku isoko rya maji muri Kenya Abanyakenya bavuga cyoya nyobo turi muri East African Community ariko amagi atuka Uganda kugikomeza kuyagura kuki tutica ya amagi yacu hano akabava hano Abanyayuganda bagura ibintu byacu kuba badashoboye kubiyekorera ariko ibintu dushoboye kubiyekorera tubigura dute tuvuye muri Uganda so ibihugu byose biri kubaka bicyungira kuri population yayo Kagame yo training ntabayibona wiyumva ko population ya mavunja izamufasha kuba igihugu cy'icya offshore izamufasha kugira ubutegetsi n'abantu bake yabe afite ahemba asigaye abantu bose bagahinduka amavunja ibi ntabwo nabyo bifite limit kandi olebe n'amateka y'u Rwanda aba bantu benshi uri gukenesha bashobora kuzivumbura ikintu kigakuturikana so biragoye kumenya strategy ya Kagame niba anayifite nayo mpamvu ekonomiye yubase ntabwo ushobora kuyibonera ibisubizo na bariya ba ruhangombwa ubona hariya nayo mpamvu mubona avuga nko mujura amaso uyu zamurebi ari gusobanurira ibintu abareba nko mujura kubera ibintu bavuga nawe ntababizi ntababyemera you know so biragoye kumenya ibyo I mean economic policies ya Kagame niba enahari ariko ikigaragara nuko hari survival tactics za Kagame kurusha economic policies mu Rwanda hari survival tactics za Kagame kurusha economic policies nayo mpamvu ibintu wakwise fiscal cyangwa monetary policies za Kagame urabitekereza ukibaza ati SK kweli iyo niyo fiscal cyangwa monetary policy yagombye gufata afite ibibazo ibinini cyangwa ntaba abona ibibazo afite sinzi niba hari ababitekerezo ukundi nabo batungura tukangutukungura na ibitekerezo
urakoze cyane Professor Kambanda nibyo abantu babibaza nyine mu kiganiro cyaragiye twaganiraga na Maître Rusagara nyine turebera hamwe uko ibigo byose mu Rwanda byose cyangwa ibigo bifite economy bikora ibintu birebana n'ubutunzi byose biri mu maboko ya Kagame na Crystal Ventures n'abashumba babo nibo babirimo nyine birumvikana ubutunzi bwose mu biganza bye ariko ko turimo no kureba ku ireme ry'uburezi nyine kuko iyo ubaka ireme ry'uburezi iyo ubaka system education abava mu mashuri nibo bajya muri ibyo bikorwa nibo bashobora gufasha n'igihugu gukomeza kubaka umusingi w'ejo hazaza biragorana rero mu Rwanda kumenya uko abo bantu bagera muri iyo sisiteme bagafasha n'igihugu mu gihe ati ubukungu bw'u Rwanda buzatezwa imbere n'ikoranabuhanga u Rwanda ruzaba Silicon Valley of Africa tuzabitegereza turebe igihe bizabera ubwo ni ukukomeza dutegereje nyine kugira ngo tubirebe Chatkambanda rero kuri iyi ngingo ndumva ari ibintu aringiye cyangwa reka ngaruke gato kuko ari mu byo nandikiwe hano Kagame nawe ngo ari mu bantu basenye economy education nibyo koko uyaragira ati wibuka ibyo yavugiye Butare yes ibyo nari nanabiteguye ubwo reka twibukiranye ibyo yavugiye Butare icyo gihe
wazari mbonye n'umwanya wo kongera gusobanura n'ibi bibazo bibi usibye natwe tutarabona mini zihambaye nk'uko byagiye bivugwa hano nk'uko bizwi n'ibihugu bikize bifite ibibazo byo kuba byakwishyurira higher education kandi byo bifite mini icyatumye iriya nzira mureba yatangiye ubushize iyo kuvanaho bya 2025 nubwo njye ntabyita ko ari basa biriya ntabwo ariyo basa njya kubyita basa ariko ngira ngo the bigger part government iracyayifutinga kandi nabwo government yaravuze ngo igiye gufasha abatishoboye ndetse ubu abantu bagiye mu details kumenya abantu abari bo bari mu kategori y'abayishoboye cyangwa se abatishoboye kugira ngo abatishoboye bafashwe abishoboye nyine bifashe hari na boherereza abana babo hanze kwiga hanze aho bishyura ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari abo barishoboye ntabwo leta yajya kubishyurira abana hano even those who can pay for the research because it is not sustainable it just is not sustainable kuko by the way na mbere y'ibihumbi 2025 kuba bizavaho mbere y'uko biva there is not a single discussion nigize ngirana n'aba students and I have the students mu Rwanda and I have had or institutions and I have had many of them nta na rimwe batigeze bambwira ibibazo bafite bitajyanye n'ariya mafaranga 2025 so now bifite ibibazo ni ndende you are asking a government to foot that bill of every problem from the so limited resources how sustainable is it ntabwo nakubeshya I can't run a government that tells lies we are going to assume every expense of every student
as they want, because it, even if I wanted it, it is not possible. Niyo nanje nabambishaka ngo bibe nuko nabambeshye kuko ntibyashoboka. So the issue of bursary or allowances n'abanyeshuri nubwo ndinda I'm hoping ngo kubera ibibazo bindi byose tugenda dukemura over time ko iyi kategori y'abantu bagenda bafashwa nayo izagenda igabanuka ivaho. Niyo aim. That's the aim. We cannot sustainably fund every requirement of education. There must be cost sharing. We must share the cost. Ariko niba mutanabyumva neza cyangwa mwibwira ngo ni ugukabya mujye mureba budget y'igihugu mureba amafaranga ajya mu burezi hano mu gihugu ni burezi nibwo butwara amafaranga menshi muri budget. Ibyo ni ukuvuga ngo iyo bibonye utyo ntibikwemeza ngo mu by'ukuri leta irakora icyo ishoboka cyose kugira ngo iteze imbere uburezi. You know evidence. Mu bintu bya mbere biza mbere bitwara amafaranga menshi ya national budget ni education. Nabo niba ariko mwambwira ngo no mubivane kuri 20%, kimwe cya gatanu mubishyire kuri 80%, ibisigaye byose imihanda, amashanyarazi, ubuzima busaranganye 20%. Ariko ntabwo numvaga nuko baba batekereza. So nimujya kuvuga ikibazo kimwe nk'iki mujye mukireba ukirebane n'ibindi bibazo muri rusange. Ubwo twahoze tuvuga n'amwana mwahoze muvuga abarimu institution zingizi badashobora gukomeza gutunga kubera ko badahabwa amafaranga ahagije bageraho bakigendera bakajya gukora ibindi bishobora kubaha amafaranga.
Dr. Kambanda wabivuze rwose urumva n'akagara byisubiriramo abarimu bakwitinga cyangwa bahitamo kujya mu zindi domaine kagara bisobanuye nabyo arabyivugira bitewe n'uko batabasha kubafodinga no kubishyura salary zabo. Arabeshya ariko nanone ati muri national budget y'igihugu amafaranga menshi ajya muri education. Kira nini nacyo nashaka kwenda ko wenda waza kureba nibongera kugivugaho ariko ndakeka ko twanakibuzeho bihagije. Nuko nabonye twabyandikiyeho nyine ko mu bintu yagiye abeshya ko amafaranga menshi muri budget y'igihugu ajya mu kintu cya education n'ibindi. Sinzi ariko commentaire ufite wakora ngaha mbere y'uko wenda twareba ku yindi ngingo imwe twihuta mbere yuko dusoza.
Kagame avuga cost sharing. Nibyo koko tertiary education irahenda cyane. Nta kuntu government yakwekorera ubu muzigo at least uko igihugu kigenda kibona stability. Ariko noneho ikibazo cya Kagame nuko adashaka gufata ingamba zituma habe iyo stability ekenewe, ingamba zituma ababyeyi cyangwa imiryango ishyira amafaranga mu mufuka. Icyo twita huwa community cyangwa abantu ba kawaida kubaha ubushobozi kwa purchase power. Wowe uragiye abantu bari batungwaga no guhinga tuvuge turavuga ku subsistence farming babonaga byibura ibiryo wabambuye amasambu cyangwa se wabafashe ukababuza guhinga, ubu se bazeyubaka gute ku buryo bafata nabo responsibility mu kwishyura amafaranga y'abana babo muri tertiary education? Ntabwo bishoboka. kirekwa oshyizeho politiki yo guha ubushobozi abaturage ariko clearly njya ngo nta muntu wabihakana ko biri muri politiki ya Kagame kwambura abaturage ubushobozi yewe bamura n'abasenyera ku mugaragaro ukabirukana reka tufate abantu tufate kesi ya Kangondo ababyeyi bariya ujyanye muri kiriya kintu kiyekizo batafiteho na ownership ezwi ubajyanye kugira expenses z'amatwaredi z'ibiryo z'ibiki ubuzima bugiye guhenda kurushaho abavanya ariko nta bushobozi yewe oranabasenyeye n'ubushobozi buke bari bafite urabusenye ariko bajyanye kuba ahantu hari hagiye kubahenda kuba kandi batanafite ownership ku buryo badashobora no kubakoresha ngo bafate inguzanyo none uwo batangire bagire icyo bageraho bariya abantu wabavanye hariya Kangondo batarabugira amavunja ariko hazabura gituya cyane bafatwe n'amavunja kandi aya mavunja n'abafatira muri ziriya etaje azabica kubera ko ziriya etaje ntabwo eriya structure yo gutura ntabwo ari structure y'umukene umukene utabona subsidi za leta abantu wagiye kwandika hariya Kangondo kireka leta bahaye subsidies ntabashobora kuhaba iza bazapfira kubera kondisiyo mbi reka nkubwire hariya amatuwareti bazakoresha nayahe nayamazi neyebinogo umuntu azava muri etaje ya kane agende hasi kujya muri pitratwin bazabona amazi yo kuraninga ubuzima wabo hariya bazabona amasanyarazi yo kuraninga hariya cyangwa abantu bazajya bajya kuryama saa kumi n'abiri kubera uri muri etaje n'ahantu munyura muri za koridor haba hazimye amasanyarazi muzayakurahe expenditures bajyanyemo bafite ubushobozi bwo kuzinkaringa bwo kwishyura izi expenditures nshyashya ubakuye ahantu hari low cost ubajyanye muri high cost ariko ubambuye ubushobozi bwose bwo kugira icyo bemarira harimo no kwishyurira school fees abana babo ariko hagati aho school fees urazamuye ibintu byose birazamutse ebiyo birazamutse none uwo niba uri kurira kubera tatal education rate itashobora kwishyura none uwo uzakurayo amafaranga yo kugurira bariya abantu ibiryo buri munsi kubera ko n'utabibaha subsidies muri biriya bizo bajyanyemo bazabaho gute so izo zose policies nizo turi kuvuga we yes cost sharing ni nziza ariko kugira ngo umuntu umubyeyi afate iyo responsibility agomba kuba afite ubushobozi mu gihe ufite politiki yo kwambura umuturage ubushobozi kugira ngo wowe ukomeze ukonsolidatinge power yawe absolute power ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuvuga kuri cost sharing nabyo twavuze muri economic policies mukora wana rukora ntabwo rugombye ngo kubera ko Amerika yongeye ngo kubera ko Amerika yongeye interest rates kugira ngo irwanye inflation ngo nabe tugiye kongera interest rate no Amerika ihanganye n'ibibazo biri different bitandukanye kandi ugomba no kumenya ko Amerika iyo ifite na dollars zo ku bubiri ifite dollar ikora hanze ziri hanze mu bihugu byose zikoresha ku buryo bwo Amerika kongera interest rates ntacyo bizabungabanya economy cyane wewe buke ko muri izi ntambara zose turimo Amerika yo yinjiza amafaranga ku misoro mu kubirwanisho tugurisha hariya byose buri munsi biriya bintu biturika buri munsi baba babiruze ibinshi muri za factories z'Abanyamerika. None wowe uragiye ngo kubera ko nawe uri mu Rwanda ngo ufite ekonomi ngo nawe ugiye kongera interest rates ngo kugira ngo uhangane na inflation. Stupid.
Aho ngaho utaratambuka
hari economic
aho utaratambuka iyo ubabwira uti ibiciro bikomeje kuzamuka ku isoko mukomeje kuzamura inyungu ku nguzanyo baravuga bati ni ikibazo cy'isi intambara y'Uburusiya na Ukraine namwe muri Amerika ibintu byarazamutse bakikompara cyangwa bagashaka kuvuga bati ni ikibazo cy'isi yose ntibashaka kuvuga bati ikibazo cyacu gitandukanye n'icy'abandi bo kuvuga ngo ni ikibazo gihanganye n'isi yose cyatukambana
bavuga ngo babwiye muri Amerika ati ubu sasa hivi abantu batunzwe na leta abantu ubuzakazi leta ite kuba amafaranga ya buri kwezi yo kubaho yo ubuzakazi bakwa unemployment amafaranga ya unemployment yo otagafite tuvuge ngo wowe uri babandi batagira akazi obo ofite area kaita yitwa EBT bakushyira amafaranga ya buri kwezi y'ibiryo ntawubura ibiryo ntawubura agasabuni ntawubura ukuntu ubaho kandi na ekonomi yacyo ukuntu yubatse ushobora kuba unafata ari amafaranga ariko ukaba ufite n'ahantu handi ukora baguha agafaranga under the table bakwishyura amafaranga yawe uwishyurwa mu by'ukuri ariko nanone under the table ukanabaho neza nayo mpamvu ujye ubona hano hari abantu bari batunze na leta mu biryo byose n'ibintu baha amafaranga buri kwezi ariko ukamusanga apartment ye imeze neza cyangwa ukamusanga afite imodoka ehenze cyane nk'iya perezida mu Rwanda kubera iki ekonomi yo yubatse mu buryo harimo opportunities nyinshi kandi bo bashyira programs nyinshi zo guha ubushobozi umuntu wese ufite economic problem nk'uwo kandi nanone ku mwisho w'umwaka baguha amafaranga umuntu wakoze amafaranga make ya bo baramwongera ahubwo hejuru yo kumusonera amafaranga bamukase ya nini ya taxes bamwongeraho ahubwo kugira ngo asurvive ibyo byose ni ibintu bikekinga ekonomi yacu ubona ntabwo rubishoboye kubikora ariko none hari ibyo bashobora gukora policies bashobora gukora zituma batateza abantu cyangwa batambura abantu ubushobozi ibyo niyo turi kuvuga bavuga ngo hagombye kubaho economic policy analysis barizi kandi bakunda igihugu serious bakunda na bene igihugu bakabakorera policy zijyanye monetary na fiscal policies zijyanye n'ikibazo nyacyo uko kigaragaza mu Rwanda gukopera ntabwo bishoboka gukopera ibyo abandi bakora mu guhangana na inflation ntabwo bishoboka kubera ibihugu byinshi bifite ibibazo bitandukanye bitewe na nuko biteye imbere mu gihugu ubwacyo Kagame na mbere y'ibibazo bya COVID na bya COVID na n'intambara bitwaza bintu byari bimaze kumera nabi byari bimaze guturika kubera iki izo policies tujya tumubwira zidashoboka mu Rwanda wowe umuperezida osohokana miliyo icumi buri munsi asohotse miliyo icumi z'amadolari akagaruka nta kintu wasubize muri leta akongereje ubundi akagenda miliyo icumi z'amadolari miliyo icumi hari n'igihe mu kwezi kumwe yakoraga trips zigeze kuri icumi zingahe buri trip agenda Kagame agenda na byebura miliyo icumi akagenda na byebura indege zibiri buri ndege ku buri saha amafaranga yishyura ngira ngo mwahostinze David Himbara yarababwiye amafaranga buri munsi ezwi ndeje za kagame zishura. So ibyo nibyo turi kuvuga, izo policies gusenyera abantu, kwambura ama business abantu, ukabiha abashumba bawe, uburi contractinga, uburi gufunga economy, kandi economy nawe uyiri kuyifunga nayo bavuga byari avuga ngo byacyomoro n'abagenzi be bafashe transport. Ni kuki transport idakora neza mu mujyi kandi ifitwe n'abana ba perezida cyangwa perezida we family? Kubera iki irwarwaye iri muri ekonomi? Irwaye ekonomi imeze nk'umubiri wose. Nta kuntu wateza abantu amavunja ngo kubera ko ushaka ko bahora baguteza amaboko we wira ko wowe ushobora kugakorera business. Ni ukuvuga ngo nawe business yawe izahomba. Reba abazungu yahaye ibirya bya electrogaz bitwaga electrogaz kera bagenda bagabanya bagabanya biba bihaye abazungu benshi babiraninga. Of course nawe abona wa amafaranga ye. Ariko kuki buri munsi ahobwo amazi aragenda agabanuka n'abakiya babonaga amazi agenda agabanuka? Kubera iki? Kandi igiciro kikazamuka kubera iki? Ekonomi mwarayishe irarwaye. Nta kuntu mwe mwakorera amafaranga kandi munsi abantu barwaye amavunja ari benshi buri munsi agenda abeyongera mu gihe muri kwambura ubushobozi abantu mu gihe muri kwambura abantu nk'abantu bo muri Kangondo for example. Reka tuvuge Kangondo kubera ko niyo ya vuba. Umuntu yagiraga gutya akagenda agafata amasezerano y'ubugure yo kugura agasambu ke yubatsemo akazu akajyana muri banki akishyura banki nka imyaka ibiri akabirangiza nyine na interest bamuvanyeho nyine akagumana ubutaka bwe akirangiza akagenda akongera agafata ideni akabaho gutyo. Noneho wamwambuye kari akantu yajyanaga muri banki kugira ngo nawe yebesheho yishyuye n'abana nini omujyanye kumwanika muri icyo wita itaze awo adafite ownership awo adafite n'ubushobozi bwo kuba muri iyi itaze. Kubera ubuzima bw'itaze buratandukana cyane, ibyangombwa bikenewe kuba muri iyi itaze ni binshi kurusha kuba mu kazu kawe hariya ku butaka. So ibyo byose niba umaze kwika ekonomi gutyo ntabwo ushobora kumbwira ngo ushobora kubona abantu bazakubakira bazakora cost sharing. Iyo niyo argument yanjye. Murakoze
Professor Kambanda, ndagushimiye ku mwanya muhera gitahuka kuri uyu munsi. Dushimire abaduteza amatwi, ubwo tuzakomeza mu bindi byacu bitaha. Nkaba nabwo umwanya rero ugatanga ubutumwa busoza kuko iminota twihaye turangiranye. Nkaba ngushimiye ijambo ryanyu Professor Kambanda.
Ndashimira abantu batanze ibitekerezo muri iki kiganiro. Ariko nanone nkabibutsa ko nta kundi mu bibazo byose bibaho nta mvura idahita, wende ibintu byose bizarangira abantu bagire amahoro arambye. Nacyo nifuriza Abanyarwanda. Murakoze
Professor, reka ngushimire mu izina ry'abakunzi baragitahuka, abaduteze amatwi, abatwandikiye n'abazumva ikiganiro cyarangiye. Ngushimire ibitekerezo byiza uduhaye kuko iyi nsanganyamatsiko yibanze ku ngingo imwe rukumbi, ikibazo cy'ireme ry'uburezi mu Rwanda bukomeje kwicwa na leta y'agatsiko. Reka rero abantu batukurikiye bakomeze baduhe ibitekerezo tuzabyubakira mu kiganiro cyacu gitaha. Urakoze cyane, umugoroba mwiza nawe ubutaha. Shuti mwari muteze amatwi raditahuka, na dushoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku wa kane. Mwakoze cyane mwese twavanye, abagiye kuryama ijoro ryiza, barimo kubyuka umunsi mwiza. Mwese mwe turabakunda, nawe ubutaha. Yari Yizeye na Professor Charles Kambanda, nawe ubutaha.
RNC rero Rwanda National Congress muri mwari abayumva batazi n'intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC: iya mbere, ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi; iya kabiri, amajyambere arambye kandi asangiye; iya gatatu, ubumwe n'ubwiyunge nyabwo; iya kane umutekano w'abantu byabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC Viva Viva RNC Viva Viva
Chose you.